lakini mimi nipigie, najua sio rahisi nilindie. Ah, mana kukuchiti siwezi mie. We baby tabani, mwenzako tabani, yamenikolea kole kole. Samani, nitakuomba samani, ikikukosea pole pole. Oh, oh my honey, oh, yes I love you too. My one and only, we ni wangu my boo. Na ninatamani mchana usiku, mimi kuone japo kidogo tu. Ila tatizo ni umbali, kinachoniuiza umbali, shida ni umbali, shida ni umbali, tatizo ni umbali, kinachoniuiza umbali, shida ni umbali, shida ni umbali, distance between us. Kuna muda upo bize, naelewa baby, ila una mahaba tele unanipatia. Kuna muda na kwa bize, unanielewa baby, ila siwezi milele kukuchunia. Na hayo ndo mapenzi, kuelewana, nyota mbara mwezi, nawe tumefanana. Nipo hoi mauti, ukiniacha sito boy auti. Kwako sioni sisiki, sioni sisiki. Uo mkia tausi, mina penda kusikia sauti. Baby your love is all I see, your love is all I see. Oh my honey, yes I love you too. My one and only, we ni wangu my boo. Na ninatamani mchana usiku, mimi kuone japo kidogo tu. Ila tatizo ni umbali, kinachoniuiza umbali, shida ni umbali, shida ni umbali, tatizo ni kinachoniumiza kali, shida ni umbali, shida ni umbali, distance between us.
Wilfin Pops.